byange sibingi omwana yasima ebyobyenkola leka tonkuma baako siivuganye naawe bigambo byange sibingi omwana yasima ebyobyenkola
Baby, baby.